Punjabi Mungra.
I wrote this massive. This is the man of the chemistry 2K for the Punjabi Mungra. Dio, Dio. Ewana ndio
sito 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 yumba 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 sito penda mwingine
ewana kwali
penda Regina ho nakupenda Regina nakupenda Regina ho nakupenda Regina nakupenda Regina ho nakupenda Regina nakupenda Regina ho nakupenda Regina Regina Regina
mara kwanza kukuona moyo wangu li blow kicheza raga mafi club kwenye dance floor nilijongea taratibu tukacheza dance song viuno moto moto venye shinikizo
se boom
sikutaraji ungekuwa wangu
se boom
umeulisha nipenda peke yangu
se boom
ukia busu wechaguo rangu
se boom
Regina mama wa watoto wangu
nishakula nyama mbichi moyo ushapenda wasi wako wanini
ewana ndio
nani fata 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 nani sema sema nimepende ya nini
ewana kwali
nimepende ya vyote nakupenda Regina ho nakupenda Regina 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 Regina Regina
girl una makundi chona kupendea
girl
hawakudhani tungeendelea
girl
na sasa jahazi lina yeye letunze lienzi penzi lizidi endelea Wazidisha fitina
Regina
Uzushi kuzushi
Regina
Achana na uha
Regina
Watakula kwa macho na usiku watasinzia
Toa 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 shaka kwa kowe nisha figa siwe na shaka
Kamana ndio
Nipe 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 raha popote tunapokasi nipe karaha
Kamana kwali
Sitamani mwengine Nakupenda Regina Nakupenda Regina
Regina
sito 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 yumba 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 sito penda mwingine
Regina
nakupenda